wameitaka hii.
The vibe, the vibe.
Unajifanya physically, haupo TikTok. Unajifanya physically, unashinda Facebook.
Physically. Aka vitu vya kutetea wewe unakandamiza. Unajibu usivyo ulizwa. Ujanja mwingi mbele ya kokiza.
Ulitaka kutolewa, watakuingiza.
Sasa mupo hapo, wazee wa kudandia mupo hapo.
Wazee wa vitoa.
Sasa mupo hapo, mademu kugongea mupo hapo.
Kama unite mshamba, demu wangu anadanga danga. Hata kama talipa alipopanga, heti ya nani chuna mafaranga. Bisi yangu ajui kujichubua, abebu sinapuvi uwa uwa. Na tena ajui kujipodoa, na kwanza uzuri unachangia.
Heti mapepe, mapepe, heti demu wangu mapepe. Mara kicheche, kicheche, heti demu wangu kicheche.
Kama akini delete,
sina
neno mbona nipo fiti.
Mawaka.